xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu shir gudoomiyey kulan iyo duceed looga hadlay haqabka beelaha cuntada waa haqabka haqabeelka cuntada xilli magaalada New York uu ka socday kulanka guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa ka digay in abaarta ay kor u kicin karto badeecooyinka dunida, saameynta COVID-19 iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay dalal badani ka dhici karto macluul. Wariyaha V O A diblomaasiyadda ee qaramada midoobay Cindy Sine ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaas waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 800 oo milyan oo qof oo dunida ku nool ay haatan wajahayaan gaajo, taasi oo kor uga kacday in ka badan 150 milyan tan iyo markii uu bilaabmay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shir duceed talaadadii lagu garab qabtay kan guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqi doono kaalmo cusub oo dheeri ah oo ka imaanaysa Mareykanka. Blinken ayaa sheegay in habka keliya ee lagu taageeri karo wax ka qabashada gaajada ay tahay in la riixo oo la kordhiyo muddada heshiiska ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo u ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha badda madow.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
sida aad ka maqasheen saaxiibaday, inkastoo qaar ka mid ah macluumaad aan sax ahayni ka imanaya Moscow, qaladinka iyo cuntooyinka kale ayaa gaaraya meelaha looga baahan yahay iyo dalalka aadka ugu baahan. Sida oo kale, taasi waxay gacan ka geysatay hoos u dhaca qiimaha cuntada ee adduunka.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in heshiisku aanu shaqaynayn, wuxuuna eeddaasi dusha ka saaray cunaqabataynta ay dalalka reer galbeedku saareen Moscow oo uu sheegay inay sababtay in ay yaraadeen cunnada iyo agabka bacriminta halkii ay ka ahayd duulaankiisa Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in Putin uu isku dayayo inuu cunnada ku hanjabo adduunka.
waxa
noogu muhiimsanna waa in aan kordhino tirada badeecadaha aan dhoofino. Natiijooyinkii August waxay ahaayeen kuwo rajo leh. Waxaan gaadhnay ku dhawaada 5 milyan, waxaanay aad ugu dhowdahay intii aan dhoofin jirnay dagaalka ka hor.
Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine Oleksandr Kubrakov ayaa u sheegay V O A in Ukraine ay bilaabayso inay mar kale badarkeeda u dhoofiso dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo dalalka kale ee Afrika ee sida aadka ah ugu baahan.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
qaar badan oo ka mid a saaxiibadeenna Afrikaanka ayaa si gaara u caddeeyey inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. waxay runtii u sii baahan yihiin ayaa maalgashi dheeri ah oo ku saabsan hal abuurka beeraha, horumar waara iyo isku filnaan. waxa aan soo yiqiinsaday markii aan dhowaana waqti ku soo qaatay dhowr waddan oo Afrika ah, waa inay awoodi jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay taageero.
xogeeye Blinken ayaa bishii hore booqday dalalka Koonfur Afrika, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda.
warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.